Roro Nguvavura, this is raw. Hii ni bichi babu, cheki. Noma.
Wa genius ya.
Natural MC, Cadence OG, heavy bars on deck. My raps be F.E., I stay raw on the beats. Sikwepe kiki wandani, sokoni bitha zangu sio fake, dukani sipotei, nimehodhi soko lao. Michano hapa shamba inavunwa kama zao. Mimi ni bingwa, ona jinsi na wapiga bao. Kwenye ligi zao, shindi wangu janga kwao. Mshindi nime prowess, nguli na progress. I don't settle for less, kutwa na process. Harakati meeting goals, supporting growth, applying best of myself. Achieving both, naposonga na chapua. Step moja moja ni mwene na jikongoja. Ngoja takisoja, jeshi la mtu mmoja. Sina cha kungoja, wamepojia na koma. Wazushi wanangoja.